101 Molly Dynamic Team.
Music at spacegospel.com.
Bali Karamoja Super Cup. Namwe, a boy from Kakamega County. Ewewe, twende kazi. Mwe. Yi. Sami zi tuseme vipi.
Karamoja.
Nyebarebe hurome huriena.
Karamoja Super Cup. Eye taba.
Urundu tuseme vipi.
Karamoja.
Malaba uhole huriena.
Karamoja Super Cup, eye tabandu.
Kalenda tuseme vipi.
Karamoja.
Chirungu hore huriena.
Karamoja Super Cup, eye tabandu.
Chombeli tuseme vipi.
Karamoja.
Mchaka tuseme vipi.
Karamoja Super Cup, eye tabandu.
Usuma tuseme vipi.
Karamoja.
Chimuro tuseme vipi.
Karamoja Super Cup, eye tabandu.
Mavuzi tuseme vipi.
Karamoja
iho hore huriena.
Karamoja Super Cup, eye taba.
Kamuchizu tuseme vipi.
Karamoja
na baholo muro mamuriena.
Karamoja Super Cup, eye taba.
Samburi tuseme vipi. Enye vale beho hore huriena.
Valebe bakaka meka.
Karamoja Super Cup, eye tabandu.
Valebe, enavagoro wanasema. Karamoja Super Cup, eye tabandu. Alani wanga, pia anasema. Karamoja Super Cup, eye tabandu. Ureni wetende, omusale wapuramu. Karamoja Super Cup, eye tabandu. Keni Lamari, Fediki Alomasina. Karamoja Super Cup, eye tabandu. Emebo, kakonya anasema. Karamoja Super Cup, eye tabandu. Musa Otieno, epia anasema yaya. Karamoja Super Cup, ehonya bandu. Wenzi, Mujuma anasema. Karamoja Super Cup, ehonya bandu. Ayaya, twende kazi.
Nairobi tuseme vipi.
Karamoja.
Kisumu tuseme vipi.
Karamoja Super Cup, eye taba.
Mombasa tuseme vipi.
Karamoja.
Nakameka muro memoriena.
Karamoja Super Cup, eye taba.
Idoreti museme vipi.
Karamoja.
Kitale museme vipi.
Karamoja Super Cup, eye taba.
Vijana museme vipi.
Karamoja.
Kina mama muro memoriena.
Karamoja Super Cup, eye taba.
Wase museme vipi.
Karamoja.
Muro memoriena.
Karamoja Super Cup, eye taba.
Muro memoriena.
Karamoja.
Nye valu ya muro memoriena.
Karamoja Super Cup,
ewewe. Wana befwe. Karamoja Super Cup ino. Yecha kisibuwa kumanga kwele 2019. Malalengo ya yaba kuwe mbawa. Vijana ende community kwa jumla. Founder Nali Karamoja Bram. Umwana wa Papa Charles Makunda Karamoja. Ende my Florence Karamoja. Kwa Mesa Misi. Umwenu yu Abolali. Nali CEO wa Jaza Study Initiative. Engene iba chakisi ya huvela venya. Ekobosie bashabiki musiwanja. Bandu balule kumpira. Befwe, Karamoja Super Cup ino, enende celebrity bakali sana. Nalimo Matthews Otamax, Titus Mulama, Alani Wanga, Anthony Okumu, ende celebrity sibakali. Nalimo Carol Radul, omukoko wa Kamani kwa Mabondo, Chris Darling, Kenny Ochieng, ende abandu basu FC. Abe nabo bagrace on the first event ya Holefe Samis. Karamoja Super Cup ino ichao koleha ngabuli December esamisi yeyo. Omwana wefe Bramu Oli CEO wa Jaza Study. Omweno yu Kenya ili chitimu chavu hane musibalasi ya Kenya. Neli mokoro mayana chitimu chichindi. Ewewe. Ayaya.
bandu balebe karo anasema karamoja super cup eyeta bandu keni ochengi musa otieno baloma yaya goye karamoja super cup eyeta bandu vijana vijana wamefurahi kweli karamoja super cup eyeta bandu buramu buramu wa karamoja karamoja super cup eyeta bandu mulama taita si aroma yaya goye karamoja super cup eyeta bandu nocha kisumu wa mama wanaipenda karamoja super cup eyeta bandu I karamoja hawezi kusahau kushukuru maina the great
kale bunga nasa liru wa mkonambi
watu wakakameka homeboys FC Leopards, Wazito FC, Amalemba Sportive, Goromaya, Hippos FC, Zoya Sugar FC, Nazu FC. Alomari anapongeza Karo Radul kila wakati kwa kusimama na yeye na wananchi kwa jumla.
Pamoja bila kusahau Alex Ngare, Kenny Angwen, Santos Saluda akiwa Dubai, Benjamin Okech, Mosh Jr., Ustad Okello, Agush the Bishop, na mashabiki wote wa mpira, na marafiki wake wote duniani mzima.
Ayaya, twende kazi. Nairobi tuseme vipi,
karamoja.
Kisumu tuseme vipi,
karamoja super cup, eyeta bandu.
Mombasa tuseme vipi,
karamoja.
Nakameka mulo memoriena.
Super cup, eyeta bandu.
Ndoreji museme vipi,
karamoja.
Kijale museme vipi,
karamoja super cup, eyeta bandu.
Vijana museme vipi,
karamoja.
Kina mama mulo memoriena.
Karamoja super cup, eyeta bandu.
Wazee museme vipi,
karamoja.
Mulo memoriena.
Karamoja super cup, eyeta bandu.
More music at spacegospel.com.